Touch Entertainment.
Dada Eliza, mfana wa Eliza ne. Ana koko kone nishwedile.
Mama, ashikwembusha shamula, shini nikitindota kamisa vale.